Rico Beats, Mr. 808.
Femi, one. Semahio, one.
Uno, Femi, never don't stress. Kama nasaka queen, basi buda, don't stress. Ufalange usisiki, yani mindia most deaf. Oya, uliza uneb, nani uleta most mess. Yes, 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 jani design I'm noma. Look at how I'm looking, so heavy, wana siya wivu. Hamna ladha, me I'm cooking. Hey, Femi working on a dose. Wanna floss, you be a floss. Mimi am boss, mimi ni stew, ni bado sauce. Mi bado yule Femi wenu baddest. Uno bado sini ile ile. Shiko ya ni bado fire. Murali bado sini pili pili. Yule Femi wenu baddest. Uno bado sini ile ile. Shiko ya ni bado fire. Murali bado sini pili pili. Na wawasha, wacha. Nare bado mina washa. Tani mimi ningetoka teke juku na vile kata chacha. Wana swali, mindyo answer. Baka power, mindyo panther. Oya bow down, niki come through. Sema igwe, mindyo master.
I want everybody to know that I'm a dangerous woman, okay?
I'm dangerous.
What if I do this?
That's kind of scary, right?
Look how dangerous I am. I'm dangerous.
Say that I got the fire, but I'm only getting started. Plus, young noma, you can never ever start it. Jackie, mini kombali, bado uko pale pale. Niko na shilingi ngiri mili, baby, I be getting money. Wana jichocha na wana sota, mini kujiji na wako ocha. Manyoka kuota, wana bioja, mina wakatakata na wachocha. Mina wafanya fanya kama nyayo, mekani mbogi mini nayo. So tuna strike kama Adebayo, kama ni vita basi nayo nayo. Hold up, wait. Let me get it straight. Femi very sexy, tell your man to concentrate. Baby too legit, what I do is never fake. All I do is put in work, every day is major break. Basi turudi kwa luga, mboka katanuga. Mboka nina marigame, kani pingu basi nitafunga. Unopana number two, come na come, tupata ne juu. Come kochini nita kufia juu, na kawa kufly na come na doom. Badest, uno bado sini ile ile. Shiko ya ni bado fire. Murali bado sini pili.